baqonde umuntu umdungabantu wesize ngabe kwala kuphina ukamkele ubonelana into ekhona singabuye sixolela nakhona ngiyafunga uma singaqonda singabuye sithandane ngiyathembisa uma singavuma singabuye sixolela Enza ukuthi abantu abaningi bathubuke uthando Enza ukuthi abantu abaningi bashiye unembezi Uthando luhlubukile kubantu Uzibone emhlabeni sisenkingeni nje Unembezi ubashile abantu Ubonisizwe simphakekile Oh, yes indeed Enza ukuthi abantu abaningi bathubuke uthando Oh, yes indeed Enza ukuthi abantu abaningi bashiye unembezi Oh, yes indeed Enza ukuthi abantu abaningi bathubuke uthando abantu wesize ngabe kwala kuphina ukamkele ubonelana into ekhona singabuye sixolela nakhona ngiyafunga uma singaqonda singabuye sithandane ngiyathembisa uma singavuma singabuye sixolela Enza ukuthi abantu abaningi bathubuke uthando Enza ukuthi abantu abaningi bashiye unembezi